ng'amasomero gachi agenda maaso n'okuwomoza abayizi obudde buno obuli omu avudde n'agamba nti abazadde budde buno bwakanyola bikya mulina okubeera nti abaana babeera waka abaana abo singa babeera nga batandika okuyengeeta kyandivaako ate ebirumira n'agazibwa ag'enjawulo mu maka yombaka wa gavumenti ya Uganda emukono wa Jadi Fatuma ndisa banna bitaka abazadde abagambye nti ebyogenda mu bululu ne mutambula n'abaana ku migongo agagambo abantu abakologe bamokola abalwanirayo beesuwendege bambala bwerere beekolakola ebitajja tebigwanira kubanga birabibwa abato mubaleke waka mbatuma emirimu eginaabayamba bateekateeka obulungi so so okubeera ng'omuzadde yeggwe tabiro ly'okwono n'ate abo b'ozaala
feyo kulaba ng'abaana baffe tumanyi we bali abaana batambulize keriiso abaana bateekeko omumwa kubanga akyawo okubuulirirwa era aba akyawo okumanya babeereko abaana asobole okubaggyamu omulamwa omulungi pozi kyenjagala okwongera okwogerako ekirala nti newankubadde nga abaana bamaze naye ate era waliwo emirimu egy'emikono egiri mu bitundu byaffe gamba waliwo abantu abalina zisaluunzi omwana omuwala asobola ogenda naayigwa okubanga asiba enviiri waliwo abantu aba baking omwana osobola omutwala n'agenda naayigwa okubekinga waliwo abatunga ebyalaani omwana osobola omuteeka